Yeah, man. Well, it's a baby cool along some gear up, you know. Over Padija's production. Ultimate intermission.
Shamba ya sauti nataka nikumanye wewe dada njo kiuno kisame same unipandishe pressure mimi niliye
njo ayo macho yalegeze kushoto na kulia baka nitasema
njo na mano kato yanivutie idada uko fresh sema
njo njo nikushika shike nikukande kande kata dada njo njo nikubabaishe mpaka wewe mwenyewe utalia
let go
njo nikushika shike nikukande kande dada njo
Ni kushow, brother ka approach manzi kama breaky show. Kela wake it know, nigga big as metal fake kama kaze no.
Hey dada, what's your name? Looks like you got some game. Can you shake that key, you know for me?
Watch maka dance flow, kasi kasi.
Dan dan Joe, Joe ni kushika shike ni kukane kane kata bad dan
Joe, Joe
ni kubaba ishe maka we mwenyewe utalia.
Don't let go,
Joe, Joe ni kushika shike ni kukane kane.
Joe.